taratibu mami ngoja nkwambie, nimeficha ficha none mantesa mie. Si mara ya kwanza mikuona na nawe, ila ni ya kwanza mikuongea nawe. Nomba nikwambie ukweli wangu bibie, nimekupenda hilo nomba ujue, welewe utambue na nitesa moyowe. Nomba niwe nawe mateso yapungue, jina lako zuri mpaka shepibie. Unanichanganya changanya mimi zako ujue, nipe nafasi baby. Yeah, yeah, tu ni nyumbani baby girl. Yeah, 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 nipe nafasi baby. Nataka niwe wako, naomba nipoke, nifurahi nafasi baby. Yeah, yeah, tu ni nyumbani baby girl. Yeah, 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 nipe nafasi baby. Nataka niwe wako, naomba nipoke, nifurahi. Kama uzuri we ni mzuri, siona dosari. Mami nikubali moyo wangu uwe shwari. Twende home umone daddy, twende umone mami. Aha, nitafura ukikubali kwenda umone mami girl. Nitajisifu kwa watu kwa nyota yangu kali. Nikisuli vyo bomba, umenibamba. Ujanja tena sina, domana nasema nafasi nikipata. Nitaringa iya 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 honey. Nitaringa na tukenda kwa wangu ma. Matafurahiani, atakubeba kimwana wami. Akimba na kucheza hani. Nafasi nikipata, nitaringa iya 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 hani. Nitaringa na tukenda kwa wangu ma. Matafurahiani, atakubeba kimwana wami. Akimba na kucheza hani. Nipe nafasi baby. Yeah, yeah, twende nyumbani baby girl. Yeah, 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 nipe nafasi baby. Ninataka niwe wako, naomba nipoke, nifurahi nafasi baby. Yeah, yeah, twende nyumbani baby girl. Yeah, 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 nipe nafasi baby.